Wamukaifa wokendeza ekirwadde kya kookolo mu ggwanga, ekitongole kya Kampala Kabusa Authority wamu ne Uganda Cancer Institute beradde omukono ku ndagaano y'okulwanyisa obulwadde buno wansi w'omukago oguyitibwa City Cancer Challenge. Kookolo watta abantu abasukka mu 200,000 buli mwaka, ng'ono asinga kweyolekera mu kookolo omwa gwa nnabaana, ow'amabeere kw'ossa ow'abasajja bakulu prostate cancer. Abantu abakwatibwa obulwadde buno buli mwaka basukka 300,000, nga n'okusinziira ku ssenkulugana Cancer Institute Dr. Jackson Orem, kookolo wakubyamu emirundi 2 mu myaka 2 nabwe unatuukira singa abato wali kikoleddwa okumutangira. Akulira kesese Sharifa Abuzeki agamba nti omukago guno gugenjereddwa mukakasa nti buli munnakampala amanya wayimiridde ku kookolo aw'okujja obujjanjabi n'engeri y'okwekuumamu obutakwatibwa kirwadde kino.
Abamu baka tebannagezaako, naye ng'ekibasse si kansa, ekibasse byebyo bye bayiseemu mu mitwe gyabwe, tebeebuuzizza, tebayambiddwa okusobola okuba nga bajjuntuka ekizibu ekyo kye baba bafunye. Tugenda kukwatira tutya awamu okulaba ng'omuntu oyo yenna ekisooka gwe okuba nga tofunye kansa.